dzidzo ya uzima. Unashangilia kwa kujalwa dada Eva, tukimomba Mola afanikishe malengo yako. Mandukulu sijudi na Nora, mara kuboera mato. Dani Hasani Masi na Baraka, miyama na koya vito. Rafaeli na mtoto Romeo, na enyanya hawe Bahati. Mameo Esther Ngoa, anakuboera Baraka. Oh, sote twa imba happy birthday.
Happy day, Eva.
Ishitowe.
Happy day, happy day, Eva.
Maisha gara.
Happy day, Eva.
Enjoy yourself.
Happy day, happy day, Eva.
Sote twa imba happy birthday.
Happy day, happy day, Eva.
Ishitowe.
Happy day, happy day.
Si mzungu popote alipo tunaamini ameridhia. Wapisha Ngasi, Priska Ngoa, Margaret Ngoa, Felista Ngoa, Auntie Mary, Mandugu Jeff na Faye, Wapi Lovely Uncles, Frederick Ngoa, Alfred Ngoa, Asena na umulike, you know Mulungu ishe umpe nguma kwa zawadi mito ya uzima. Unashangilia kwa kujalwa dada Eva, tukimomba Mola afanikishe malengo yako. Mandukulu sijudi na Nora, mara kuboera mato. Dani Hasani Masi na Baraka, miyama na koya vito. Rafaeli na mtoto Romeo, na enyanya hawe Bahati. Mameo Esther Ngoa, anakuboera Baraka. Oh, sote twa imba happy birthday.
Happy day, happy day, Eva.
Ishitowe.
Happy day, happy day, Eva.
Maisha gara.
Happy day, Eva.
Enjoy yourself.
Happy day, happy day, Eva.
Sote twa imba happy birthday.
Happy day, happy day, Eva.
Ishitowe.
Happy day, happy day, Eva.
Maisha gara.
Happy day, Eva.
Enjoy yourself.
Happy day, happy day, Eva.
Bila kusahau marafiki wa dhati, Jen Vito, Helen Yeri. Naona natingika online. Atingika, 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 atingika. Wapi wa birthday girl? Eva Mzungu anatingika wallahi. Eva anatingika, Eva anacheza. Eva anatingika, Eva anacheza.
Sote twa imba happy birthday. Happy day, happy day.